It's Chibangi Magic Fingers.
For your love, I no go lie. Cause your kiss make me harder. Strength that's so Nikki Dijala. You hold me right, no carabao. Una kaboda nlekeze. Nimu nimu na mpoteze. Katoto chungwa lokolea. Omega, she belong to me. Utamu sinyambia jirani akuvibaya. Moyo wangu auna eti kusema kwa mama. Aye tutule keki aste nauma. Nauma owapate fimeta eti iwe oma. Oma mtoto na nikera. Unavyo ema kamwe kama jeti mwito abe. Love it. Sweet love.
Oh
my, mama kasha sema. Epo niva fall far from tree. Fighter, ananombea mema. Niwezi wango sikuto kwenye street. Mtoto karipoda gani luga. Kwenye vipopo na nichora. Amoni tuanjera na tusoda. I'm always full. Mabuta ni pepwe. Holiday, holiday. Oh baby, your body holiday. So please let's play hide and see. Cause I wanna chase you every day. Holiday, holiday. Oh baby, your body holiday. So please let's play hide and see. Cause I wanna chase you every day.